dhaqanka soomaalidu waa mid soo jireen ee kaasayti oo jiil badan isku dhaxlaayanga waa hab nololeed iyo nidaam dhaqan ee dalka soomaaliya taasayti oo ku mid ee taa luuqadda hunguriga suugaanta fanka iyo farshaxanka markii lagu hadalo deegaanada koonfur galbeed soomaali waliba yeecaanka ee taa dalxiiska damaashaadka iyo martisoorka habandhigowka hidaha iyo dhaqanka oo yeecaanka ee taa koonfur galbeed soomaaliya xarunta hidaha iyo dhaqanka bifol fayla oo ee bidlikii hirgeli magaalada baydhabo dhawaantunga iyo waliba oon wareysiinu la weeldhanay gudoomiyaha xarunta shankaroon maxamed daahir xiliya barnaamijka haweenka marti ee ka hayti radio arlaad iyo ku warbiidiyay sababta sheentii in xaruntun baydhabo iyo ka hirgelida
sababta sheentii waliba aha anay isku jeelada jiray alaabtihii dahay dhaqanka maadaama gibir baydhabo ka dhalatay hakabar baartay inta ka dhamaatay ana ahaa in alaabtun dahay dhaqanka eeda aan jeelay ani aruri markaasa group wa fure in groupkii ada tumu qofka ku koobanno ilaa ay hadaba isla jarno mashal heerna in groupkii markuu markii uu walto ayuu tii in galne ayuu tud markii uu arurino alaabtun ka sii intii uu balaawno ku damacne ee markii alaabti uu balaawno maasha Allah hada guurwiin la ku deeri yaba dhowr qaybood waliba aan qayb samaysa ee alaabtihii dahay dhaqankan wal eed aan faylo dhaqan uu ku tabniyo dhaqankii uu ku tabniyo dib aan agne wale ba wale jeelna lan alalankii hidii dhaqan daneeyo ama wale ba in sheegad xiisan qaba antii in sheegad xarunta bifol fayl aan kooy farshaxan bifol fayl leere ee baykiyaale xaafada samfo gaar ahaan iskool macrifa hortis yakiyaal xarunta ka dhawaayeen gacmo furan lan alalankii kooy ee diidan ka dhawaayeen insha Allah
een marka sidee dadka deegaanka degan aragaayeen xaruntu
maasha Allah dadka deegaanka degan gaar ahaan reer koofur galbeed farxadan aragaan dad badan oo inta in kooyay ama hadii ii dhira geliyahayo ee walfayla soo biday gadoomii hor aan socoy ile maahine lan oonayto hadii intu saagala usoo aan faraxsanayn on kumoodana ma baaragnay maasha Allah door wiin ka leena ee lan cid alaale cidiidan ayasa emeelan wale baahan intii oonayto un afkii keen ama alaabti teen hidii dhaqanka oon lahayni lan kasta oo daneeyo in wali ku rajeeyana insha Allah dhiirigelin qaasatan hadii leenagada gabdho reer koofur galbeed eeda wale baahan aan daneeyaan wale baa labiskiidii dhaqanka eeda aan jeelin sida quruxda badan isin aragtay markii la ku hadalo wale baa eelboorka soo dhaweynta lan alalankii markii dadka kooy in inta badan waliba madaxweynayaalka la hadhawaayo inta qayb weyn ku qaadada quraan oo masakaleeto iyo hidii dhaqankii eed injeeliin adsiin boqdin insha Allah xilliyadii hore xilliyal badan ee jirti ee xilli oo alaabtun hidahay dhaqanka balaan xasuusadaane ee dagaal iyo wal jaraayeen jiraan laakiin hadda waliba koofur galbeed oo nabadnaga tii in in sheegada oo badhiir gelin badan uu noo helna antii waliba reer koofur galbeed oo hidii dhaqan beero sheeka faana doonto in walbadan dalqiyaal badannaha saara doonto sida isiga aragdeen in sheegada hada beerogay baydhow leen dhanaanti oo markii adaha ku qaada basal waliba meelo inka baha jarnigeegi hor aan salaatada alaawali dhoobay lagu sheenay qudaar ee hada magaalada baydhow hada qaasatan reer koofur galbeed dalqa biyo galeen in sheegada walbadan oo looska leeydhe in sheegada hata saliidun gabaldeeyada leeydhe walbadan oo beero hasaareen ajar in insha Allah unoona mukuhirsaneene oo bi ilaahay erora waliba aan sii balaariyana insha Allah.